Yeah.
Mm.
Check.
Boss, man, turn around, my nigga.
Yeah.
Do I'm around?
Unafata dem. Haendi wera na analipa rent.
Mambo ya town.
Ako na ka ring light na laptop, website ya ki design.
Mambo ya town.
Akini forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town.
Akini forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town. Gen Z,
yeah.
Gen Z,
Gen Z,
Gen Z, to no come like this.
Like this.
Gen Z,
Gen Z,
Gen Z,
yeah.
Gen Z, atupendi wapuzi. Kitu nyima wera, tunapiga wash wash, wash wash, yeah. Ezi mama posh posh,
yeah.
Posh kayen, adina my escort, nasi wale mapasa. One bitcoin, hizo ni kama mamili, na hiyo ni coin, hata sija chaja mbili. Nifikia kwa zone, mini kiona mbili mbili, na 2 plus 2,
si yeah.
Mbili. Gen Z, Gen Z, Gen Z, to no come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi huku.
Atini forex.
Gen Z,
mara ni writing.
Gen Z, to no come like this.
Una ata ID.
Gen Z,
Gen Z, unatupigia story, tunajua ni vako. We ni matako, atupendangi ushenzi.
Ushenzi.
Na kuchuja kijenzi. Maneno mingi josare vitenzi. Oh, ika Nairo unacheza bubu game. Kula peke yako chini ya majusi to play. Ukitu gay, sunajua tuta kublame. Hakuna rules. Bili kianguka na mpuko iko down. Stajabi ya Musa, ushuke ya Firam. Style kuruka, anguka nae, vuka nae. Mchezo ya town.
Gen Z, Gen Z, Gen Z, to no come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi huku.
Atini forex.
Gen Z,
mara ni writing.
Gen Z, to no come like this.
Una ata ID.
Gen Z, Gen Z,
yeah.
Gen Z, atupendi huku.
Unapata dem, haendi wera na analipa rent.
Mambo ya town.
Ako na ka ring light, na laptop, website ya ki design.
Mambo ya town.
Atini forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town.
Atini forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town. Gen Z, Gen Z, Gen Z, to no come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi huku.
Atini forex.
Gen Z,
mara ni writing.
Gen Z, to no come like this.
Una ata ID.
Gen Z, Gen Z, atupendi huku.